It's been a while kwenye game na stoki. Kinacho nipo power neno moja siogopi. Useni machoze kwa pimie ya ntoki. Kutu nyonge ndo stakagi yo what's up papi. Easy level awezi kwanza jicheki. Ata webeki kuda dada deki. Easy ndo zile flow wa kiyombeki. Vito vile wiki ngaba kweregi ondo mezana. Anytime still tunafanya. Chama la ushindi tuko hapa. Tonyo yo pete mando rasta. Get after squeezy ye na waka waka. No bala una dongo tantaka. Nafuta wadya tukigi mani njo nipe papa. Mano papa bala kama lina nidamu. Nyama zandani weke ndibu yunge zeke nutamu. Yo binamu. Unajua ya mambo bana tamina mabit dam damu. Kini kwa wanangu wote pande zote tu fat flow. Pia kwa wanangu wa UG code 256. Yo, mina toka 255. Mina toka 255. Mina toka 255. Mina toka 255.
254-0. You asema anapenda my nice. You a semi and a pen on my pretty eye. Back to the back, straight to the back. Looking like you want some of that. See no my daddy, how many ways? In Nico Zango, Nico Saka, my pen. Shines and yeah, when you come out, umeme. Hata waki pulizia by the pochi nene. They looking pretty nice, fucking ugly niggas for the clout. I'm about to show these bitches what rap is about. Slay grinning hoes, yes, bitch, I am from the South Coast. I'll take you out like a crash course. Hinya kwa nangu wate pande zote 255. Pia kwa wanangu wa UG code 256. Yo, mina toka 254. Mina toka 254. Mina toka 254. Mina toka 254.
Into singa kaba kolia mobi Gaddafi. Rule number one is never leave me with your wifey. Kaba komo bayo kuva monapi. Into sempita sitangoli edi mafiha. Kutoka Kampala, Uganda. Gwe mufirimu bojirabo jiita Wakanda. Okumanya gana Uganda. TZ country boy fefebusi slender. Gwandi seka tolanya gondi siita panyabo. Ya galanga kumanya busungu nzezi kakanya. Gondi bagala manya futi bagala tanya. Ha 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 ha. Bagude no
mina toka 256. Mina toka 256.